Shamarren gudina bunno beddelle magala beddelle ke sajiratto je ojjetajirtu tufule fata koppin kenye kun tizita alamu jedamti balfa goga daddarra taawo umama yokanimo komposti omishudan bikiltota magala beddelle ke sadabatan akakunun sajirtu dubatti fulduratt warsha balfa goga gara komposti tijijiru nde sudan dubartota heddu oji qabsi sudan fakkamulle taqabdulle dubatte jirti tizitan na kor malkatu bilbilandu bise amburranu ferge
Tazitala Mujadamti, University Matura, Gosavanota, Applied Biology Jadamun Epifante, Abatokonov Koranumutumato Kokisa, Ogeti Laboratorio Lana, Toad Ankantajatur Tetaudubati, Yramakana, Hujit Umfatin Kandra to Taukandubatu, Tazitan, Gudinabuno with delay, Magala with delay Kisati, Belfogoga, Garat Auma Mayokan, Compositi Jirutan, Bikiltotaf Awabuan, Magala with delay Kisati Argaman, Kunusaka Jurtukanishin Dubate, Tazitan, Yadakan Akamina Kamadisi Sudan. Safe, would you can attack a scientist to Batejilti?
Ranga from Barat to see that Tiko can match a kinojet. A Magara paper is an apocryphal Tidema and the Ramona Lenam Scofney. Sanaza, when we compost in Kunamanifai Jack Abatana, Malis Garamagala Tifin, Magala Tifin, if a community fayed a modern dinner, that a gentleman of Kanakanga. That the name of Tikana, but Fabuka, Magala Tifadura, was even fayed a mood. Fakamin Beshaguga Canada Davis Nifayedam Berozenu, Karate das Drangaru, Karalam of Yedami, Nitokofa, I come to Sisa Yedamu, Nilamofamo Imuda, Varm Compostiga Jan, Ramon Vermijesti, Ramotisan and Compostium should. In Italian Mo Imuda Imertun, effective microorganism Yedamu, microorganism on the Kuni, Bishat and Gallopa before to Labdom. Shoftutabitamani, Halitu Fayedamata, Madara, Rumati, Ataskota Mikinama, Jaras Fayedamudan, Bashaguga Magalaki Sajurukana, Taoma Matijirun Danda. Kanandura Yaleturi, Ababo Magalaki Sajurukin at Maturi, Progressigari Rajura Babosu. Sakofamiti, Laboratory Tilatuchir, and Female Laboratory Technician in Turi, Yeronandura Jadira. Okay, so then net alan tisagasi nutrient content composting kun kabu a canigarite prusgodamir. Oji roll masa sumo arginesa among payeda sadur.
Belfagoga, Garat Aum Mati Jirum, Fidanika Vajatus, Tizitanaka Steve City.
Belfagoga Maganaki Samoxyutum, Bakufabu, Ulina Magalasanani, Howard Tutat and Bagasun, Baka Drina Howard Tutat, Gugulosti, Howard Tutati, Namatiki Sajaratu, Comfort Sajarat, Namufak on Namagala, where the Sushita, Konoragala, where the Sugafajan, Kare Dula Ludendin, Konamagala Kanaki Setti. Dwartone kamataman tasuni jendenya, dwartone kia makabanu chipaku makabanti koshet, wanakati mati wana karafu, wanaka shunguti, omishani fanya jamu matangdara kana vipali of gargaf, gavati esu tanani mokar shira argatu, karamrati nkunu mokale insa gawa amajuru kana gadibusu. Sadafala tifalam satele insa leni yurisa, balfugogan walitik awame kukatuko. Rogatam, Gazumu Danda Valnati, Gazin Sukumparam Sekalin Savida, Gavabel Sagogak and the Davis Nifayedam, Mofalam Sekalin Sanis.
Timakana Kamuli, Mutuma, Imilala to General Timaretus do Batejilti.
Proposala Uta, Kazaguzin Milena Kutani Gafa to Kamateta Tigashira, with the name Kumunisa, Kayun Sandi Uma, the Kofa do Batuta Tisha Fayedamatas. La meta kulkulina magala kenya magala nanu kenya ekisula sadafani mo akuma biyo tabara nisakani kiyu composting kilo dan medale kulkuru dendenya awi mesifa nakam society kisati umna compostiati gasatanan bikila meneke borot asasakat abu asish nami motivation yerkat
Ndesa wa ajira magari summaaf kulkulina magaluta godina bundo bedele kentan obo bayyena da'i hojiti zitano jatajil tulalise yadittanu kenna nijiru.
Zitano bada darbe da yada kanakam fitte berka wajira iwan toko toko degeru fitte kenye la amma humna kenyai. Yaru projekti wajir buddha da wanda isi sadarka wajira iwan toko toko akashina ma projekti sana ujitia jasi sudan besu fi. Yang sama biraatiin immoo dhiiraan baddallee gara keenya jira waan ta'eef isaan wajjinis waan tokko tokko barjaasaa jira tokko galee beeksisuutti sadarkaa dhuma qindeessituu godinas ajandaa dhuma qindeessituu ta'ee deemee deemee kamera yoo argate bifa sanaafis kallattii sanaan akka itti deemamu wanti nu jechaa jiru jira.
Dubartootaafis ergaa dabarsite jirti tizzataan.
Shamarran warra kaaniif kan hin gorsuwan kaayyoo tokkoo tokko qabatanii yeroo deemanu galma isaanii ilaaluudha malee obstaakilii asitti hin qunnamu argine dhaabbanna taanaan waan sanaan abdii qunna taanaan bakka galma keenya ga'u hin dandeenye. Yeroo waa baay'ee waliin hojjechaa deemtu qormaaf qindhaaf hin dibamu. Yeroo tokko tokko waan iyyuu nan dadhaba. Qaama tokko bira nan neeqaa. Qaama sana amansiisuun qaba. Akka carraatee amala kootti waan hin barbaadu gochuufan. Amma sadarkaa kamittuu nan deema. Mana keessa mana koo maaneji nan godha. Ijoollee lama qaba. Maatii qaba. Maatii koo anatu maaneji godha. Hojii inni dillaan itti jiraatu jira. Hojiin piroojektii kanaa jira. Kana hundaan waliin fuudhee deema. Kun maal agarsiisaa dubartoonni akka jirri waa baay'ee tokko waliin hojjechuu danda'amudha. Kanuuf carraan argatti kamiin iyyuu hin dabarsu. Carraan sun naa fayyadu sadhiisu carraa sana numa yaala. Hojii dabalataa garri bilaastu jiraateen immoo hojjeta. Kanaaf bakka yaanne ga'uuf. Carraa arganne itti fayyadamu ofii keenya ammoo hanga aadaan kan hojjechuu nan danda'a jedhanii of amansiisu jedheen dabarsa ergaa kana qaba.
Galmi kee gara fuuldura maalii tizzataa?
Galmi koo gara fuulduraa faabrikaa kompostii guddaa sana dhaabu achi keessatti dubartoota fayyadamaa taasisu magaala koo qulqulleessu magaala keenya qofa miti godinoota ollaatiif illee fakkeenya gaarii taanee muuxannoo waljijjiirree wanti kun akka babal'atu taasisuudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.